sina moto na baby motema sheri yo 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 oi melinga bolingo na zangi sotima sheri yo 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 kutoya deception ezanga medikama na nyato balanga ye kuto ame mana ye ngamo na opitalo babo ya kosa la operation yango etopo kaka Tombola na ye bouton, nazali malade.